Hola, hola, oh na 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 na, oh na na na. Ukisikia mapenzi ndoa ya kuchi kuchi mofaya, umenibwia gubi gubi kadawaya, hata moyo wangu pure ntaugawa kwako kama uzuri unaoneshe. Tepe, kwa konsha loa kwenye shimo, umenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl, you the one, you the one. Love me double double, double double. Sende kama wale, kama wale. Love me double double, double double. Nachanganyikiwa yako sauti, shakufaga kwa kumauti, na kupigia kasaruti, cause you're one and only. Vigeregere mama shauti, binta konta wasiruki, wanafikiri sasi bunduki, ila ndo imesha hiyo. Oh, kama uzuri unaoneshe, yeah. Baby waoneshe, waoneshe. Oh, yeah. Tabia unayoneshe, yeah. Oh. Tepe tepe kwa konsha loa kwenye shimo, umenitoa sexy mama nimeopoa. Oh girl, you the one, you the one. Love me double double, double double. Usende kama wale, kama wale. Double double, double double. Mm, oh no.
Can we save on this?